n'ubwa mbere mwitabira irushanwa nk'iri, nagira ngo mutubwire uko bihagaze muri aka kanya.
By'ukuri ntabwo ari urugendo rwari rwose kuko twahageze abandi batangiye, ariko iyo uri kureba uburyo abanyeshuri bifashe n'uburyo batitwara, bari kwitwara neza kuko no mu bintu bareba n'uburyo babanye n'abantu, uburyo abantu barishimye nabyo barabireba. Kuko muri robotics ntabwo hari robotics gusa, harimo no gukorana n'abandi no kubana n'abandi, kuko ibintu by'amarobots ari ibintu bijyanye no gushakisha ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye ukoresheje izo robots cyangwa ikoranabuhanga muri rusange. Ubwo rero iyo uri kureba abanyeshuri ukuntu bari kwitwara n'urugendo bajemo, urabona ko bahitegereje kubana n'abandi, bari gukorana neza. Ikindi ni uko nta bwoba bafite bwo kugira ngo wenda kuko bahageze batsinze hari abandi icyo babarushije. Ikindi kuko hari n'impuzamahanga, harimo ibihugu bihagarariwe byinshi cyane, ariko urabona bari kwitwara neza ko nta bwoba bafite. Bazi gukora nk'uko basanzwe bakora, bashyiramo imbaraga nyinshi birumvikana, kugira ngo bashobore kuza guhagarara neza kuko bashoboye. Ariko noneho ugasanga hari n'ibyo bari kwigira ku bandi.
Nicyo nagira ngo mfatireho Diane, urebye bahageze kuri uyu wa kane, byumvikana ko baje bahageze batinze gatoya. Nk'icyo watubwira barimo kwibandaho ubu ngubu kuri wa gatanu, mu buryo bwumvikana kubatwumva, ni iki
gahunda twari iteye? Umunsi wa mbere ari naho batashoboye kubonekaho, nagombaga gusa nkaho bitoza, ni ukuvuga ngo batitoza ariko ari bonyine bakitoza, hari imbere y'abandi bakitoza, imbere y'abasifuzi babo n'abajajezi babo, kugira ngo bimenyereze no gukorana nabo, mbese bagire ishusho y'uko bizakomera. Ayo mahirwe niyo batagize, kuko uyu munsi noneho n'irushanwa nyirizina, kuko intego cyabaye bagiye batanga n'amanota, uburyo abantu bagiraga icyizere cy'ahantu bahagaze, bakaba bashobora no kumenya ese ni gute, ni hehe bashobora kunoza, ni iki bashobora kunoza. Iyi timu rero yacu yo mu Rwanda ntabwo yagize ayo mahirwe, gusa icyo babafashije ni uko bahaye umwanya wo kugira ngo nabo bitoze mu gitondo. Byumvikane ko mu gitondo babikoze mbere y'uko amarushanwa nyirizina atangira, ntabwo byabagoye rero cyane. Uyu munsi rero ni umunsi nyirizina wa competition, ubu bari guhangana n'andi matimu.
Muri make cyane Diane, ku bantu batwumva, iri rushanwa rya robo, watubwira ko ikipe y'abanyarwanda y'abana bajya gukora muri college Kristo Mwami n'abandi baje aho ngaho, aba banyeshuri b'u Rwanda kibari banda kuki muri make iyi?
Bafite za missions n'amarushanwa ukuntu ateguye, bose baba bafite sima imwe, hanyuma noneho bakagenda bo bashobora gukora icyo nakwita programming cyangwa coding, ku buryo bakora robot bubatse ikaba afite missions igomba gukora, aho igomba kuva, ibyo igomba gukora kugeza ku musozo, kandi bikakorwa ibyo ngibyo mu minota ibaze. Ibyo rero iyo filime bafite ifiteho mission zigera nko kuri icumi, bo bahitamo imwe cyangwa ebyiri akaba arizo baza kugaragaza. Ubwo rero nibyo bagendaga berekana, niho hahandi n'izindi timu nazo zibikora kiminota yose iringana. Noneho tukareba ko niba ya coding bayikoze neza, ya robot ikurikiza neza inzira bayihaye. Kugeza ubu rero byari byagenze neza. Ikindi gihari ni uko hari na innovation project bafite, ari nayo bagiye kwerekana mu kanya, iyo yibanda cyane ku bintu bijyanye na virtual reality, aho bagomba kugaragaza ese baraza babikoze gutyo, project yaje ije gukemura icyo kibazo, hanyuma bakayerekana n'inzira yayo yose uko byagenze bayitekereza, kuko birumvikana ko ari project y'abanyeshuri bagomba kumenya no kwisobanura. Ubu rero niyo gahunda bari bagezemo yo kugenda kwisobanura iyo navuga proje nayo bayigezeho,
uwo mushinga
icyo yaje gukorera n'umushinga ujyanye no gukemura ibibazo bijyanye cyane na virtual reality.
Hari ikindi utasobanuye umva watubwiraho?
Icyo nakongeraho wenda ni ukuvuga ngo abantu ejo basa nkaho bari barabibonye ko u Rwanda rudahari,
yego,
ruhagarariwe, ariko ukabona ko abantu benshi bari kwishima bavuga ati mwakoze urugendo rurerure ariko mwashoboye kuhagera, ukabura ko nabyo bishimiye bavuga ko tutatitse intege uko byageze kose tuvuga ko amarushanwa tugomba kwisabira. Ibyo ngibyo rero nabyo biri guhabana courage yo kumva yuko bakoze achievement byonyine kuba barashoboye gutumirwa bakaza hano bakayitabira ariko noneho no kubasha kuhagera kandi bakaza ku munota wa nyuma baturutse n'ahantu kure
ahubwo
ari ibintu byatangariye abibaza cyose ubundi ni amasaha angahe kugera inaha wababwira ko ari amasaha arenga 20 ukabona ko babona ko bashyizemo imbaraga zo kuba bashobora kwitabira aya marushanwa ku buryo urabona ko u Rwanda kuba ruhari nkaza hari abatarashoboye kuza ubwo rero u Rwanda kuba rwarahageze rwose nabyo byaba ari ishema
ni ishema kuri mwebwe cyane cyane abo bana mwazanye aho ngaho Diane ni n'ishema ndavuga ku banyeshuri b'u Rwanda no ku ishuri koreje Kristo umwami ubwayo ariko kandi no ku banyarwanda bose kuba mwaje muhagarariye igihugu ndagushimiye cyane
yego murakoze ko natwe twishimiye kubona idarapo ryacu rizaba rihari nk'abahitabiriye bwa mbere n'u Rwanda rwacu rw'u Rwanda abarwinjiye muri gahunda nabo.